It's the kids is on this too.
Na kuvizia tukeshe, na subiria tutete, na kuvizia tusepe, na polizia mtete. Uta kususia mkwechi, takuzugia na pete, si unajua vile mini kuhui hali tete. Wapo walosema komba spigi show, I wish you know, wasikusha wishi though, na bari zao za kuwa stishi vyo, charge empty kila siku, yani battery low. Leo na vibe tuka refresh place, mini mgonjo weta big, joni tibu wani freshness. Takuwa mjinga niki mess mess, ulikuwa na mitoka sina kitu, ezna pige dash dash.
Misi jambo ni kumbie, ina moyo utanteteleka, ukiwa mbali na mie. Upweke utantete misha Mula yako niatie Iko mikono salama neka Utakacho nambie Oh baby Tekuma tekuma deka Tekuma tekuma deka
Ikokyo na mimi
Tekuma tekuma deka Tekuma tekuma deka
Ikokyo na mimi tu
Don't let them fool you Kiso mwenipenda mimi huyu, huyu Mabenda dati naisia ulikuwa na hatu kakitambo Na mengi ukanusia tunaisa aje kamipango Since day one kuna plan kichwani Nimi nikimjengo na bongela wife kwa ndani Wife sotani, wife waku vibe kanzani So yule wife wa stamina alie sepa nyumbani Mapenzi ni yetu yetu, asisi kivi yetu yetu Yani kama chuga baridi yetu yetu
Misi jambo ni kumbie Ina mwoyo tanteteleka Ukiwa mbali na mie Upweke tantetemisha Mula yako niatie Iko mikono salama neka Utakacho nambie Oh baby Tekuma tekuma deka Tekuma tekuma deka Tekuma tekuma deka Tekuma tekuma deka
Tekuma tekuma deka
F9JaPhoenix.com